kama unajina uo venye unajina uo mchoka ukuje ubanje hapa ghetto tukusikize. Siwe ni mbuexi, sisi sasa ndo world boys. World boys, world boys.
DJ Alex baby.
Singing for my nigga, now you know me. I saw for the draft for my nigga, get it paper. Yeah, yeah, salam alaikum Taliban. Niki washikia Gucci za gokomba na geda. Buda ni dream ya kukuwa dakitaru. Kasoma na sasa na cheki usha kuwa mshawi. Vipiga dembo se ni kuchoma picha. Na jamo gota city mayo ni kujenga jina. Bang bang kulamboka ndiyo reng. Na washenzi wa bumbaru na kidungi limo choka. Aki walai mina penda nikibonda. Na story za kungoja ndo zifanya nina konda. Chorea mbwekse wadaku wa reporti. Nijeshi ya madonda wakivunjika magoti. Gota wazinga tutambu wangi dumba. Tunatambu wa babu makangede huropoka.
Walikum salama na kuvinye utangora gang zaga na weni guli.
Onjoka.
Military riang ushaku wa boogie na DC ya time na kuidhaa ya kiumbu the lifestyle.
Onjoka.
Zuzu tulishana uo mindo drum kwa hii strap monchoka ni dua.
Onjoka.
Kwa muo chinadi ukidigi docho ni keuti drr senke uklata.
Back to back monchoke mevuta mlami. Rap ni tough upando taitishangazi. Fans ni trap si genge kaile zamani utani da. Jepushe nami. Sijui ni singu nione mali niko. Na kabla isi unadigi hata ile mbogia iko. Ama ni drill, beat ya fanya woni mwito. Pingo we chill, bana isiwe urazi kesho. Taking slow, killing dough, making days better. Making glow, shilling dough, gota siyezi sepa. Na hizo forge, mingi joe, staki weka weka. City blows to the top, tena sioni pressure.
Yeah, I waiting for my wedge, nto ni bayi yangu range. World ime change, but suji ni which range. I want to make it back, very hard to manage. Everybody nina jua on the street class. Hapa pale pale hapa chuo smart bus. Made of glass. Dreaming big working hard come close future. Full stop koma sijui siku soma. I want to be the best kila mse kuniona. Ati nigga na zako ni madash dash. Wacha ujinga fanya kazi chap chap. Since on the street so me getting into. Nimweleze nani shida zangu sio ni mtu. Mini yule ukesha mchana usiku mina lala. Idoli mchana ndio sitaki onekana. Kungangana sana ndio nifura ishe mother.
Onjoka.
Walikum salama na kuvinye utangora gang zaga na we ni guli.
Onjoka.
Military riang ushaku wa boogie na DC ya time na kuidhaa ya kiumbu the lifestyle.
Onjoka.
Zuzu tulishana uo mindo Trump kwa hii strap kumonchoka ni dua.
Onjoka.
Kwa muo chinadi ukidigi docho ni keuti drr senke uklata.